exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Yeah. Uvo mereze mbali yako achita kodi uchite kuti cheka cheka kuti amvetsetse usachite kumu umiriza kuti mukondane kodi udzimupe mbeta kuti akukonde usachite kuyaluka nazo chikondi saka ka ka kamizana chikondi siti ka ka kamira chikondi saka ka 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 kamizana chikondi siti ka 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 kamira ngati watopa murekere 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 ngati walema muchokere 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 osaka ka ka kamizana. Abwerende nzeru zake, the mind, the body, the soul. Ati kukonda iwe uzizi wanzo. Uzichita kumva kuti wina pali penzo. Sijazo malotana muka teka meso. She be the queen, na iwe king in your castle. Noti vijavo vizana kuwa waso. Chikondisa kaka, kaka, kaka mizana. Chikondisa kaka, kaka, kaka mizana. Chikondi siti ka, ka, ka kamira. Chikondi siti ka, ka, ka kamira. Gati watupa murekere, murekere, murekere. Ati ngati walema muchokele, muchokele. Ngati watopa mulekele, mulekele, mulekele. Ati ngati walema muchokele, muchokele, muchokele. Atusa kaka kaka mirana.
Listening to